ni wapendwa. Wapendwa, wapendwa, oh, oh, oh.
Kwako hey, bila wewe sitaweza baba, sitaweza baba, najitoa kwako
kamwe baba, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no baba. El Shaddai, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no. Mchumba wangu, rafiki ndo wadui yangu, hakuna wakumwamini.
Nisikose karo ya shule, nisifukuzwe, nikose tumaini. Familia isivunjike, nisiteseke baba, nipate ushindi hey.
Kama baba haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no baba. El Shaddai, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no, haushindwi na lolote no.